Marko ti dubaako. Na wo ben Jerusalem, Bethphage ni Bethania wo ngopepa ho no. Osman na esuafo no mu baanu, no se won se.
Monko akura da manim yase, na mudu ho pa. Obehu afurum ba wasa no a onipa bi ntana no so da. Monsa no mfa no mra. Na so bi se mu se, adan na mo ye yi a, monka si. Ne ho hia urade, na ntama obema wade na ba ha.
Na wokwa ko hu afurum ba no se osa oponga no wo mfikiri. Abonten na wosang no na won a wogina ho no mu bise won se
wosang afurum ba na ye den
na sianfo no buya won se na Yesu kan no na wo ma won kwan na wo de afurum ba no bre Yesu na wo de won tama gu no so na tena no so na nipa bebre de won tama sese wo kwan no so na ebinum twetwa no ba fi infu mu de sese wo kwan no so na won a wodi na nim ne won a wodi akiri tiam se
Hosanna! Nsirani ni onam Awurade din mu reba. Nsirani yen agya David ahini a ereba no. Hosanna wo sorosoro.
No shan Jerusalem ko asorfi. No hwe ni amanyina na ade re asa no. Ona dumien no fi ko Bethania. Na de chia wo fi Bethania reba no, okom de no. Na wo hun brodo ma bi wo akiri se nhaban wo so no. Okɔ ho se ebi a obehu biribi wo so ana. No do hono, well who should say I have my uncle? If say brother my brain knew it. No cause I should have brother man say.
Obi already knew say baby would da.
And that's enough for not say. Now we do Jerusalem. Now question as rough you know. We fee as a pam wanga what tongue, ne wanga what to ade as rough you ho. Now Ubutu zikasa for a pong and wanga what tongue, brother man kunga. Now I'm not okan say Ubin sure ade infa as rough you ho. No church say won say
won kyo say wo be frami fi asori fi ama ama man nyina na mode mode ayadwatwa fo bom
na asafo mpeni ne kyerafo no te na wo hwehwe say wo be kum no nso wo suro no ifse ne kyerekyere ye nkrofo ku no nyina nwonwa na ade san no ofi kurom ho na no padutu a wo retwam no na wo hu say brodo ma no awu fi ne ntini ase na petro kai say no say
Rabbi, she, brother ma odo me nunu, ewu.
Na Yesu buye se wong se.
Mwenyo nyangu pwa mwujidi, nana kwa mise mwuse. Obiyaro obe sebi po yise. Ma honso kwa kipumu, no nye chinyeni kumemu. No be jedi se, niya okano bebe muno, ebe ye kwa amano. Endi mise mwuse, adi biyara mwbe sere mwompa ebo muno, mwenye ni se mwbe nya, nebe ye kwa amamu. Na se mwujina horobo mpai, na mwobribi tiyo biya, Monfa ncha no na mwajwa wasoro no nso de monfo nso achemu na se manfa ncha mwajwa wasoro no nso remfa monfo nso nchemu
no wa ba Jerusalem bio no ne na masoro fi no asofo mpeni ne kirafo ne mpeni fo no ba ne nchen no obisa no se
tumi ben na wode ye ne yemayi na se hina na o ma otumi se yeyinum
na Yesu se won se
maybe some assembly ako na mumua me Na mekyerɛ mu tumi ku a mede yeyinom. Yohane asobɔ no. Efisura na asɛ efi nipa. Mumu ya me.
Na wadwendwene ho kan sɛ.
Sɛ yɛka sɛ efisura ya, ɔbɛka sɛ, ɛne ade nti na mo angye nandi. Ana yɛnka sɛ efi nipa.
Nanso wo suro nkrɔfo ku no, efisɛ nipa nyinaa bu Yohane sɛ ɔyɛ odiifo ampa. Na obua sɛ Yesu sɛ.
Yenim.
Na Yesu sɛ wɔn sɛ.
Me nso merenka tumi ku a mede yeyinom menkyerɛ mu.